Joshua 18 verse 1. Yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli yabuthana eShilo. Yamisa khona itende lokuhlangana izwe lanqotshwa phambi kwabo. Verse 2. Kwasala phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli izizwe ezizikhombisa ezingakabelwa ifa lazo. Verse 3. UJoshua wathi kubantwana bakwa-Israyeli, niyakuyekethisa kuze kube nini ukuya kulidla izwe uJehova uNkulunkulu wayihlo aninika lona na? Verse 4. Zimiselene amadoda amathathu izizwe ngezizwe, ngiyakuwathuma ukuba asuka ahambe ezweni alilobe njengamafa azo azafike kini. Verse 5. Ayakwahlukanisa izabelo eziyisikhombisa, uJuda yakuhlala emkhawulweni wakhe ngaseningizimu, indlu kaJosefa ihlala emkhawulweni wayo ngasenyakatho. Verse 6. Analoba izwe kube izabelo eziyisikhombisa, nikulethe lapha kimi nginenzele inkatho lapha phambi kukaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 7. Ngokuba amaLevi awanasabelo phakathi kwenu, lokhu ubupristi bukaJehova buyifa lawo. OGadi noRubeni nengxenye yesizwe samaManase sebamukele ifa labo ngaphesheya kweJodani ngasempumalanga abanika lona uMose inceku kaJehova. Verse 8. Amadoda ayesesuka ahamba, uJoshua wayala abahambayo ukuba balobe izwe wathi, sukani hambe ezweni lilobe nibuyele kimi nginenzele inkatho phambi kwaJehova eShilo. Verse 9. Ayesehamba amadoda adabula izwe aliloba ngemizi kwaba izabelo eziyisikhombisa encwadini, afika kuJoshua ekamu laseShilo. Verse 10. UJoshua wawenzela inkatho eShilo phambi kaJehova. UJoshua wababela khona abantwana bakaIsrayeli izwe njengezabelo zalo. Verse 11. Inkatho yadla isizwe sabantwana bakwaBenjamin ngemndeni yabo. Umkhawulo wesabelo sabo waphuma phakathi kwabantwana bakwaJuda nabakwaJosefa. Verse 12. Umkhawulo wabo ngasohlangothini lwasenyakatho waphuma eJodane. Umkhawulo wenyuka eceleni kweJerikho ngasenyakatho wakhuphukela ezitabeni zasentshonalanga. Ukuphuma kwawo kwakungasehlane laseBeti Aveni. Verse 13. Umkhawulo wasuka lapho waya eluze, eceleni kweluze eliyibhetele ngaseningizimu. Umkhawulo wawusehlela e-Atharoti Adari ngasentabeni ngaseningizimu kwaseBeti Horoni lasenzansi. Verse 14. Umkhawulo wasuka wajika ngasohlangothini lwasentshonalanga ngaseningizimu, kusukela entabeni ephambi kweBeti Horoni ngaseningizimu. Ukuphuma kwawo kwakungaseKiriyati Bali eliyiKiriyati Jeharimi, umuzi wabantwana bakwaJuda. Lokho kwakuluhlangothi lwasentshonalanga. Verse 15. Uhlangothi lwaseningizimu lwasuka ekupheleni kweKiriyati Jeharimi. Umkhawulo waphuma waya ngasentshonalanga emthonjeni wamanzi aseNefitowa. Verse 16. Umkhawulo wawusehlela ngasekupheleni kwentaba engaphambi kwesigodi sendodana kaNidomu eyisigodi samaRefa ngasenyakatho. Wehlela esigodini sikaHinomu eceleni kwamaJebusi ngaseningizimu, wehlela e-Eni Rogeli. Verse 17. Wasuka enyakatho waphuma e-Eni Shemeshi waya Geliloti elibhekene nomango wase-Adumimi, wehlela etsheni likabo Hanu indodana kaRubeni. Verse 18. Wadlula waya eceleni elibhekene ne-Araba ngasenyakatho, wehlela i-Araba. Verse 19. Umkhawulo wadlula waya eceleni kweBeti Ogili ngasenyakatho. Ukuphuma komkhawulo kwakungasethekwini lasenyakatho olwandle lukaSawuti ngasekugcineni kweJodane ngaseningizimu. Lokho kwakungumkhawulo waseningizimu. Verse 20. IJordani lalingumkhawulo walo ngasohlangothini lwasempumalanga, lokho kwakuyifa labantwana bakwaBenjamini njengemkhawulo yabo nxa zonke ngemndeni yabo. Verse 21. Imizi sabantwana bakwaBenjamini ngemndeni yabo yayiyiJerikho neBeti Hogeli ne-Emeki neKesisi. Verse 22. NeBeti Araba neSemarayimi neBhetele. Verse 23. NeAvimi nePhara neOfira. Verse 24. NeKefari Amoni neOfini neGeba imizi ishumi nambili nemizana yayo. Verse 25. IGibiyoni neRama neBeyeroti. Verse 26. NeMispa neKefira neMosa. Verse 27. NeRekemi neIripeyeri neTarala. Verse 28. NeSela neElefi neJebusi eliyiJerusalema neGibeyati neKiriyati imizi ishumi nane nemizana yayo. Lokho kwakuyifa labantwana bakwaBenjamini ngemindeni yabo.